kama kupendwa. Ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, nakusara na muwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, nakusara, ananiwaza. Ametawala akili, namdhibiti anidhibiti, alipo nipo na minilipo yupo. Oh, ananipenda,
ananipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza. Ananipenda, ushazama kwake, eti ameniweza,
ameniweza. Anasema kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na mimi samaki yendo maji, nampatia, nampatia. Mimi mwenyewe siwezi kula, ani chakula hakipiti. Hata nikikunywa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye, ni wapi ningepata faraja, mimi najiuliza. Anapenda gata kamala anione, alipo nipo na mimi nilipo yupo. Anasema
ananipenda, nikinuna
coming.